Yo, what you got? It's the commission in bike. In my breath, I thought it's a mess.
Enda humzikisi wako kwa mzikisi ndotero enda tuchopia nyanyako na sos kucha mangumi izo nguvna dish pipi yako kipaji ni god kutupea tafta tafta tulik yako na sema ni jaja tafta tafta tulik yako
na sema ni jaja tafta tafta tulik yako
na wazi tudu 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 Asiaka, tutakutoa kisiaka. Asiaka, tutakutoa kisiaka. Asiaka, tutakutoa kisiaka. Asiaka, tutakutoa kisiaka.
Tafuta tu ligi yako, mistake kwa klasi yako. Mistari nimebeba na carton, saru na teso unadhani ni vako. Cheki napata mapato, alafu Mungu akaniongeza matako. Chini niko na makwato, mina chafua na roga na fashion. Kando niko na kapaso, shares medunga kwa macho. Kuja na mbogia kwako, jutu na juje kampeki yako. Kazi ni kuwapa dose, jutangu ijipe niko na mapose. Kwa keja niko na majoes, na vleka meshiki na baki to doze. Mini lichore ya balls, already na cheki hata niko na goals. Teta nataka mangeus, jusiki maniga unapenda mahoes.
Unateto nataka nini? Unataka nini? Unataka unacheka nini? Guy, unacheka nini? Mishaki mnyama ni bomb. Mini ki bomb. Na mblini ki ni bomb. Minta ki
Jaita kamra stana stay kati ya mapa chesta white kuwa guns ta kisinganga wacha mama wangapa na penda mama wangapa na penda mama wangapa na penda mama wangapa na penda mama kapata na na dema kokocho dema kokocho dema kokocho kumbe ni mchina cheng changio cheng changio cheng changio
now what to do now what to do now what to do
Njoo kwa mbulu na shine tangu nianze kutoa mabenga. Wale wasi wali hate sikuzi wanataka ni wape mabega. Hater sikuzi ni bega, sare machipo sikuzi ni baga. Manki nyonga na paka, mina kuwasha dhana kupaka. Venye kwa mouthi unarapokwa, ucheki venye ni awkward. Zogo unaokoto, hisi ndogo, hii ni kitita. Kuzi ni laki, saima mita, hizo chaocha siezi pita. Mina kukana, mini pita, miuchafua, street ni lita.
Came from another man to be a thing. Used to be a broke goody, so I know the life. Used to sleep empty stomach, so najua life. Free my fam, baby, that's my dream. You hate now, Buddha cooler shit. We be running stitch, Buddha cinder choco. 1996, we used to be a loco. Sama kuwa shash, sikwizi si maloko. Toteko na maguga, tuko dupes na kisonko. Ladies say we dark, totes kama choco. Yummy, yummy, yum. Na mlamba tuki miko. And if you want more rum, na dish to my home go. Na dish to my home.
Now what's it to do? 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 Asiaka, tutakutoa kisiaka. Asiaka, tutakutoa kisiaka. Asiaka, tutakutoa kisiaka. Asiaka, tutakutoa kisiaka.